It's the kids, baby.
My jenga stuck on in the music.
Roof that D.A.T. baby.
Put some up and see like around the 213. Nataka niwe wako na we wangu wifey. Ukadisi ya wenza kwa Tanzano na HP. Definition ya mapenzi mfano kwa vivi. Mfano wewe. Tunda kabla kula na mla denda. Unajua muni akipenda na kibanda na jenga. Mtoto so clean, mtoto so fresh. Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Okay, ni kiss, ni chum, mwa. Baby, ni kiss, ni chum, mwa. Baby girl, I say ni kiss, ni chum, mwa.
Okay. Wetu uneza kunda timu. Mini kawa kocha we mwalimu. Mana penzi lako ni wazimu. Au ni joshi na au jawai ni kata stream. So me nataka tuwe all night long. Thank God what I'm feeling is not wrong. I'm like who you do? Ame ni bamba kweli mana maninje tukipenda na pendaga kweli. You feel me? Alright, so okay ni kiss ni chum mwa. So shepu mpaka lipsi limeja. Na spama muda wote sui kuka. Bistwe meji koki ratata.
Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Mfano wewe. Okay ni kiss, ni chum, mwah.